up type on the case. What a man combination. King Kaka, Bahati Jena. What a man combination. With some of that inspiration.
Say P with that B.
Ninoto ngapi za today. Maono mengi on your way. Ninoto ngapi msera. Ninoto ngapi za today. Maono mengi on your way. Ninoto ngapi na uriza. Reo kama jana, moyoni umejaza lawama. Reo kama jana, wanakucheka etiwe fukara. Reo kama jana, moyoni umejaza lawama. Reo kama jana, wanakucheka etiwe fukara. Busukuma ukikwama, jitahidi kinyama. Chuo utakuja shinda we. Busukuma ukikwama.
Distraction on the road, enough bad hole. Such a rugged road. Jada help me focus on me goal. Father make me put me heart and mind and soul. It's a jitaili, juni na staili. Niti mize lengo langu. Come in me. Little prayer to me father be me hotline. Him a put me pa me place front line.
Busukuma ukikwama, jitaili kinyama. Juu utakuja shinda we. Busukuma ukikwama we.
Nilikuwa tupu tupu, ngumu, nilikosa hadi njumu. King kakosa mana Bahati, nimeangukia deal ngapi. Wanashangana toka Eastside, now I show God, alisha decide. Manchi ngapi nimetamba, juu nimejikaza kakamba. Nikianza nilikuwa mgreen ka avocado, na Mungu mambo bado. Wanirushe wala fiao, kajuli who's laughing now.
Busukuma ukikwama, jitahidi kinyama. Juu utakuja shinda we. Busukuma ukikwama we. Jitahidi kinyama. Utakuja shinda we. Na 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 na. Kuchu 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 chumbu tima. Kaza roma na. Kuchu 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 chumbu tima. Juu utakuja shinda. Kuchu 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 chumbu tima.
Kwa tu on the real yani. Ni simple eh. We panga, Mungu ata decide. Lakini si kupanga tu. Lazima uamke, lazima uende ukafanye A, B, C hadi ifike kwa God manze. So, this is from sisi to wewe. It's your time. Ni time yako manze. Get up. Mungu anawaza mema manze.